Okay, okay. Okay, okay. Check it. Shabala Wakanda. Check it out, yo. Come on,
Hata kula bado vute kamba, baba tugawie shamba. Ama paka tufe mtupe sanda, tunaranda randa. Tumeshindwa jenga hata banda, panda miti kwenye shamba la Wakanda. Si unajua ushamba si magamba, ushamba ni vitu kaa kujigamba. Kumbe bila kushi mjini alafu njia panda. Mwoga mvizi giza likitanda, haumpati atoki kwa kitanda, kajifunika makanga. Anaepuka majanga, nyumba za kupanga, sijepigwa panga. Maulanga, maisha kujipanga, hata kula bado vute kamba.
Kilikuta mtani, kilikuta mita, maisha yangu navyoishi mpiga doe. Kilikuta mtani, kilikuta mita,
kutwa na waza chambi, mtani kumejaa rambirambi. Wamenyea kambi, wengine wana vitambi. Yani kuna kambi mbili tofauti, moja ya mauti, moja ya noti. Moja ngumu, moja softi, ni majukumu yako we wapi utroti. Hali ngumu wengine wanashindia karoti, wengine wanashinda ba. Maisha ni kama jukwaa, inategemea wapi utajikwaa. Wapi utegemea, wapi utachaka. Ndo vile tena nategemea, kuna watako kutemea mate au mkate. Fresh tu bora we upate, isiwe kesi bora we ujikate. Maisha ya omba wasiku kamate, unachopata we sema sante. Kidogo tu chocho mbona poa tu aste aste.
Kilikuta mtani, kilikuta mita, maisha yangu navyoishi mpiga dole. Kilikuta mtani, kilikuta mita, na hivi ndivyo navyoishi mpiga dole.
Ready for me, as long as you born as a G. Dunia inazunguka na sisi tunazunguka, lakini chunga sinikute futi sita umekufa. Kifo cha bunduki, watu tatoka nduki. Kama sute Dr. Love, bibi mesha mafufi. Nabidi ni force, nyumbani wale msosi. Popoto kinikuta macho na pepesa katochi. Cheki nyuma tagi, hey, nina kikosi. Wapige ndole undo muda wa kongena mabosi. Watu wamemisi focus za madigala. We taking over, visi wani Tanzania bala. Nachongea na manisha, sipigi mkwala. Wapige ndole so watu masiala. Kila muda ni biashara, tizi mali hama dollars. Mwisho mwaka kaunti none, bank balance, hey.
Kilikuta mtani, kilikuta mita, maisha yangu navyoishi mpiga dole. Kilikuta mtani, kilikuta mita, na hivi ndivyo navyoishi mpiga dole.